Matter from January to December. Promise to love you. Always get up for you. It's nothing I won't do for you. Promise to love you. Always get up for you. It's nothing I won't do for you.
Tomato, sweet like a mango. Oh, 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 mango. Puto nipo macho, I wanna be a jango. Unapokata ya kisigi no began. Unanipanda mashetani, unavonikanda kifuani. Kiwandati, nataka nigusa pokati. Mende kadonosha kabati, ndege kangusha manati. Ama kawaindati, nataka nigusa pokati. Mende kadondosha kabati, ndege kangusha manati. Yani unanichanga.
Oyoyo, oyoyo, sawa sawa le. Oyoyo, 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 sawa sawa le. Oyoyo.
I wanna be a jungle.
Chopsticks, chopsticks, chopsticks.